Abiding Faith. Iko kiteso, aijara na mamera inaka.
Thank you.